Mali, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare noga ina lewru octobre hitande 2014 sappo yande jabriki silimaaji debbe jonjotti non do kabaruji bi hande yo Umar Waygalo on competitive wi de dum won hono nyaw jonte e bolaw dum matama to kayto matama do cukulel pamarel wakande pammi idde makko so be jeyne be collective wi de hono nyaw e bolaw jot woni makko ka wakade jono be collective wi de semaine wodi nimo to seeda tagal ko nyaw e bolaw matata to kayto wakade jono hono yimbe le gombe tombe hakkilaji mabbe immi sanne kaabe gonde hokkindirto ton juude be jaw yalla hono be ngatta yalla be cakko o nyaw foto lanya dum woni hono kayfo e mangal mudu tan wiyede ko nyawo mata ton ko don lekkol ngaji gondi ton di ka fu jangay dum woni nyaloma hande o kanko mer ngodo to wadi noddango fewde laamu kobe gombe tombe o wiibe tinnode be maati hono do nyawo mata kasen fu be tinnode maati namo ko yaawi yaawi dum non kaldele kawral gondugal wadde to alze tongal be tongi dum le dereji dum hokkama dum woni hono le gube di be fu dum hokkama mali dum hokkama do wono gube murtude jaati ka to kidal to be kuliti wiide dum wara ko nangi hore mabbe fe wakkati jodobe noddi hono yibe le gombe tombe be bibe en jalta kolla metti mu yona kaldele kawral gal kambe dum woni hono forense be kuliti wiide ngara wallude dum wonon yimbe le ministre gombe le saha leedi meden di miccitede wiide dum wonono lebbi jabbino di kambe yimbe le ministre gombe le saha leedi meden di jaadi kobbe ngadi bonandaji kewdi fewde mabbe kanko dum wonono ministre français ko minido hono dum woni hono soldat sibe o kikida ko mo hani wardi do bamako do Jean Yves Le Durian secrétaire bismillah modo hedade ando wiide nyaw e bula o ko matama dum woni arande kenyen dum woni le lamu kayto dum matama dule cukalel pamarel tiagal ko bammi djidja makko ko be jehibe jewto yudo be koliti wiide nyaw o jaati woni e makko hono worri Ousmane Diko
ministre malikou manida tialla leedi me kanko Ousmane kone holliti on biddo debbo nyawdo mo duubi didi to kayto yo laginto juro boyali tialal makko du an wanda hewtede gam sawrede makko ko ministre holli e communiqué o biddo debbo yewde kisi dugu to leedi lagine lelnama do torore seni daw to kayto kikida aralbare yi yamakudu yewam gota ministere cialle leedi me andini du sara debbo suko o yawti to lagineto jonte jabbide de den woni ko suko o wartira bangi sara mum bamakuga o do suka fabbi ko yata nyalade sappo leedi hen bagadaji parde mako yaade kay hibinobe o do suka fu mobama ngadama e hawjine doktor en ministere cialle e cena leedi me da holliti dabareji fu piyama pati nyaw o wa sakade den no mandarta jama o waltina hakkile mun
tiagal ko nyaw o mata dum won to kayto kanko gouverneur ngodo to wadi batu juujuro o noddi doktorobe gombe tombe o noddi on yimbe le du ngotnaabe gombe tombe be tinno hono be ngaddi be jaltinirta ton dati be jaw yalla no be ciakirto o nyaw foto laye dum woni kayfo e mangal mudu kanko dum woni madama sisoko ma sa ko yo gollo dum won doktoroto kayto o yowtide modibo mari ko ono dum wori barke sise
meden gundi wajade yimbe be sala ndokkondirde juude be sala mobo ndirde dun nokku goto kina hom fu jerto le dabareji piadi hom fu lotira juude mudun sabunde jonjon fu nawtoro o disavel di woni dabareji cenan piadi di men gundi wajade yimbe fa hom fu heba dada sarri nyaw o namundiral buri fu rabinde nyaw o le wattu joni o so gonga alla nyawdo o ka o santana fa sanne jonjon fu men bama ngulefi makko jamma e nyaloma ngulefi makko gi jippike fa sanne ko tujjanno ko dun darike meden jeli o yeho hore makko satuji nyawdo e hore mudun dartata ko nyama dun ana hollita en wiide o mo samana
tagal ko nyawo yiyato kayto ko yimbele gombe tombe hakkilaji mabbe immikile hen sanne wakkati jono homu fana landobe jawnobe ngatta fati dum wonon nyawo laye dum won le lamo kayo yimbele debbe dum won tawdaabe an goddo suka o ka fu kany en ka tawni tinama serafabe jeya yalla nyawo hebi be na hebaybe wakkati jono dum wonon kanko mer goddo to holiti wiide ko buri fu wembinade wakkati jono dum wonon be keban diyam meji ko be kanif kambe ko faabirede tawe hono nokkuji fu tawade nokkuji forobaji fu yimbe an bay lotirde fa dum woni bar hono ngeeju nyawo noddetedo virus e wala o jatti kanko yo Ablaye Camara kanko jatti woni hono maire dum woni nokko o kede ko odo kede ko barki sise faccentini on
dum ko jida ko ana suumi men fa sanne lawol gol nyawdo o seeki fa yottoyade kay mido mile nyawdo o pattike yimbe kewbe nyaw o ne hanaka memede hewbe mabbe yitaama be goddintinaama fa imali wade so nyaw o woni mabbe kal landi ko landata dan jonde tama yimbe be fu njitaama dum wadi so men ngadi wullitaango fewtude e jama o fur hom fu tinno de mati neddo cikkitaado fu martina doktor en kumpa min daari dun dabareji tendini di fie dum woni hono chabundeji ndiyan odisavel hono di dabareji kenan pie li sarwusiji meden di fu ka di dabareji ana habbi e bawde mawde lewatu jon o hono yimbe gondube e nyawdo o galle goto fa yotto yade e doktor arandejo memudomo o e be njaha hande ko foti yimbe chaban nayon e taton be fu be goddin tinama i mali waran wadede to tawi nyaw o ana e mabbe sabu be gondi e nyawdo o
sabi dum won hono nyaw dum won jonte e bolade holitan wede handen dum won ekol ngalure kaynde ka fe goto janga e gonde yaltinde ton dum won hejo golleji no be ngatta fu fati nyaw o dum won o lanya fewde dum won sukabe jangobe le ekol ngaji kayto kanko yo galidu dum won babri kanko directeur academy to kayto o yewtindire modibo mari ko hono dum wori barke sise
Kenya memmati wiide sukabe yogabe ana wonduno e nyawdo o le galle goto odo andi nyaw e bula o rubini hakillaaji fa kewi nden men martin gouverneur o kumpa e suudu doktorobe gondu kaydu tiagal de jide gouverneur o wadi communiqué golleji pabriteedi doktorobe be baba wadde imali mabbe di men dardibe be udda ciude kol di le nyalom aljumaare hande de le lamu kay o fu jama o huli sabe cuncu kay di kewi fa sanne fada jabi imali arandeji di yaltude dun yo faabaade doktor mbé be baba wadde imali di fa warde kikide kenyan hono yimbe gondunobe nyawdo o yewa ka tafon
kabaru yidi min gari so min dokkio jondi fu kanko Modibo Mari ko kanko gollido hen sakiraabe tinno don neltoro miijoji modo dum woni le hellaame be mal andi galbe no dirta page Facebook go
tamani
mi halni wodo kabaruji di puddata do dum won hono kaldale kawral puddnongal to Alger tongal gal darnaama hay ko tongali direji di ko be jaw yo lono be ngatta yalla jam e deejaraani nibale leedi meden di wakkati jono dum won kanko ministre gondo hakkunde Algerie kane leedi ele goddo holliti wiide ay le ko hokka dum woni gube di de ko fuddo dum be ngarsobe kaldabe kawra hono worri Ousmane Dicko
pade kalda tato bangal imade gede di de fu kawri e do gotol ko rewrintinaabe tongi e timmode ko woni nuygal tekkugal e leedi e wi ministre kumande da hakkunde Algeri e leyde goɗɗe dañi ko yaari yeeso nde dewtere tongama e ley ko mono fuu hollitinno le lewru septembre e jaɓɓade ko nayi e politikaku laamuji ndenagu keɓal neɗɗaku finatawa dewrintinal sariya e ɓingu adamaku rewrintinaɓe mbi gueɗe ɗe kawri garan ɓeydude hen miijoji mumen ko hollita ko bomako e guuɓe kedanɗe leydi ndi fuu jaɓani ɗum ka murtuɓe ɓe emela wiyanta ɓe ka mbi sorfor fuu heɓaka kabaru azawad nelaɓe laamu garti bomako ke gube be kabordo be cubuke heddade aljeto fa balde sappo pade mabbe tottude rewrintinobe ko be garata beedude do e fuditingol kaldangal de lewru novembre warorndu to aljeto
kambe dum wonon yimbele france be kolliti wiide be ballan dum wonon yimbele ministre gombe le saha leedi meden di micciteden wiide le lebbi jabbino di dum won kambe jiaadin ko be gombe le saha leedi meden di be ngadi bonandaji cewdi fewde yimbele ministre be kaa hono ko france wolliti wiide le hen wakkati jono be beedita wono yimbele mabbe dum wonono barkan gombe tombe kanko dum wonono Jean-Yves Le Drian ministre france communauté de soldats sibe o kiki da ko hollita wiede o waran do bomo kodo hono dum wori Ousmane Dicko
ko heba en la soldats en france ana yafa e jiaadin ko be temel di don wombe le sobbu saha leydi men ko larma mali yalti kidal kanyu e fuditigol kaldal de electo aljeto waddani beedo bombe tagu ngakiji bonanga dum ana bonna dabareji kewdi to sahaltu fede e majju minisma waran daku to kidal to etat major mudun keso tatabo beedotode e mo tumbutu kanyu e gawo france heddoto e habade fa walla be minisma be hono ko be piana be gondune e gollude yontere jabbine de e balla beedude denagu e rende soldat sen chadde wombe be le minisma jodi be to agal hoktodu
tamani
sey kiraabe jehen jeewen hodo woni reso ngaydi to kidal to ka holita wede wakkati jono dum hulbini sanne dum wonon gubbe arme gonde tonde e menela ashi a kanye ma e cpa be fudde noddi on worbe mabbe be mbi be banta kaborde be koliti wiide du wakkati jono no rewbe le kanye sukabe gombe tombe fu be jaltina dum hon le ngalure kidal de tafen sey urito en gardan do kuccala do holita wede ko foti tonuji sappo dum won hono nyamdu fa yotto yo hono sukkoroji e moto ngaji tati jagarta fa yotto yo hono negosuji noga hay dum walla hono yibbel tawabe hono nyakube gombe le laamu kuccala be holita wede ko waddi so o golle wada dum won hono lewru ndu godde e mudu ndu yendu lewru subadu fa dum won hono walla yibbel be bawa be ngala bawde holita wede hono yibbel dum won li tawayde be juubmi en goddi gombe tombe du kanyu en du kebano ciowre wakkati jono be ngada dum won hono jewtereji mawdi le radioji mabbe goddi toddi hono sukabe jokol be bori no faabe kibira golle le nokkuji di tagal mu dum fa hande en keddoto dum won to kutal to jatt holita wede kanko yo debbo goto faddu dum won bi ko mo duubi didi faali laddeji dum woni faali laddeji dum won to kutala to ay on suko cikkitido yalla dum woni kandi woni e mudum wakkat jono o suko bantama o hokkama dum won hono suudu ministre meden kuminido dum won hono yimbe le gollidobe juure kanye yimbe le ngarobe so jeya kaye fiji leedi meden di wakkat jono e ngardan faado sigaso dobe collectivity yalla dum watte fa jawdele dum fa jawlele dum woni fora baaji de jogireno de kani jogirede fa yurku yurku du habe leedi meden da ngal kawretal ngal wadi dum woni kenya to kutala to be collectivity laamu kobbe furdana kani jogirede dum wonono jawlele suudu baba de no de kani jogirede be jogiro dum dulle laabal be collectivity hono ko ne yobata dum woni usuru ko yodo bingu leedi yanta ko lobbo non wakati jona en jaara to kaytobe kolitiwi do no kulleje fukotana yaltine leedi meden di an haani tawe ene gollide leedi ele godde de haygal kawrital gal wadi kenya dum won to kayto ngabbe gal kawrital union africaine kanye walde almaynde kambe kokkidirle hen juudube kolitiwi de le heddo be jettinan le hen ati daño ko be kolidu hono yimbe le gotnaabe gombe to kaytobe haygal kawrital gal haani wadde dum won balde joy to kayto sekira fa hande keddo to kay holita wede ko foti dum won yimbe tem dere e chapan e joy kanye en kan ekintinet to sukabe jokol be ekintino hono be puddirta golle ngal kawrital ngabbe dum woni walde noddirtende APC kambe ngadi ngal kawrital be kolitiwi dum faaboto dum wonon suka be du tawe debe tili jandeji mabbe fo e baye dartande hono ko hema be golle golleji kolita wi dum wonto ceguto nguika moto ngaji dum walito wakkati joni o sanne le lewru octobre du taro foti moto ngaji nogay e joyi ko wujja dum woni le ngal lure secondaire tan ay dum woni arrondissement goddo to kany holito kabaru be kolitiwi de kambe dum be ngala bawde jati faabe kaba dum wonon wayde deder no dum wori le segu fe mangal mo dum sakira do kaddi ten nyalawma hande no yeeyi yontere warore wassalam